Matthew sura jawi aya sappo e tati yaki sappo e jeweego on. Lamdam e jayngol. Onon goni lamdam duniyaru, amma to beldum majam ittake, ko wartirta beldum majam? Wala ko dan nafata kadi, sai ni dan rufe yimbe njaabadam. Onon goni jayngol duniyaru, gariri gondi dow yolde ndi suudatako. Wala gadanaydo fitillaru hiite hippa tummude dow mayru. Seni o resandu dow danki ndu yaynano ko moye gondo nder wuro ngon. Non onon ma alay jayngol modon yaynano yimbe, gam yimbe ngi'a kuude modon bodde be maunina nyako modon mo dow. Yesu nyamri yeso e ekkitinol mudum, o holli yimbe ko ngadata gam keba barka nder laamu Allah. Do e mo tabbitinana be wiki, o holli yimbe ko ngadata gam keba barka nder laamu Allah. Nda iri barka dum be ngartata gam yimbe duniyaru. O hokki misalu fi didum dum ko moye andi, wato lamdam e jayngol, wato fuunanoɓe ekkitinol Yesu Almasihu. Nden e ɓe ngaɗa ko o wi'i, ɓe ngartay aadili en nder duniyaaru, ɓe ngartay yimɓe ɓe barka nder duniyaaru haa e laahira. Gam non o wi'iɓe, onon ngoni lamɗam duniyaaru. Ma'ana, en andi lamɗam e woodi nafeendam naa seɗɗa. Lamɗam e haɗa tewu nyola. Lamɗam e huutire e laawol feere-feere. Lamɗam e waɗa nyamdu wela. To nyamdu defaama, lamɗam wala. En nanta belɗum nyamdu ndun. Non ma, to duniyaaru to wala aadili en, duniyaaru welata. Duniyaaru nyolay. Jonde der duniyaaru welata. Shia aadilaku warti fi nefni dum to Yeso Allah, warti fi karmini dum to Yeso Allah. Amma to aadili en edon, be ngartay mo'inobe ko wonni, be kaday duniyaaru nyola gam gikku mabbe ngu aadilaku. Gam to en jodake jonde irinde tokkobe lawol Allah, en godi gikku aadilaku, en godi berde labde, en jurminana yimbe, en jodo jonde aadilaku, lalle yimbe nanay beldum meden. Den en garti jayngol gam duniyaaru, hallende wartiri duniyaaru bo nyiwre. Gam non aadilijo to woni fu to edum wada goddum dum haana, to edum wada goddum kalludum, o habanay bendon yimbe gadaybe dum fi karmini dum. Gam dume, gam o yida fi karmini dum. O wi ay to dum wada non, ayi do o warti jayngol, ayi do o warti bo jayngol to mabbe. Gam non Yesu Almasihu e holla tokkube mo jikku mabbe botngu wartay bo jayngol der nyiwre, jikku mabbe botngu wartay bo lamdam der nyamdu to yonkiji yimbe, wato yimbe nanay beldum joddaki e tokkube Yesu Almasihu. To be ali jikku mabbe botngu, jikku mabbe ngu aadilaku yayni der jonde mabbe, wato nonne andirden beldum lamdam e boddum jayngol. Non haani jonde meden e tokkube Yesu Almasihu ngarta nder duniyaaru, ngarta nder yimbe be anda Yesu Almasihu. Gam be ngiya gikku meden bodngu, gam be ngiya aadilaku meden harma be manta Allah gondo to dow. Gam nen Yesu Almasihu wi onon goni lamdam duniyaaru, onon goni jayngol duniyaaru. O wi'i, non onon ma alay jayngol modon yaynano yimbe, gam ɓe gi'a kuuɗe moɗon boɗɗe, ɓe maunina nyaako moɗon mo dow. Fuu gaɗo ko haani, fuu aadiliijo, o ɓiɗɗo Allah, gam Allah o aadiliijo, gam Allah o seniiɗo, gam Allah o yiɗa halleende. Gam non fuu goɗuɗo iri ngu jikku ngu aadilaaku, e mo woodi jikku Allah wonɗon. Amma fuu gaɗo ko halli, jikku sheeɗan woodi, gam sheeɗan o kalluɗo. Ɗo e holla en feerotirol hakkunde tokkuɓe laawol Allah, hakkunde ɓiɓɓe Allah, wato fuu gaɗoɓe ko haani, fuu gaɗoɓe fii boɗɗum, fuu kulooɓe Allah, fuu tokkuɓe laawol Allah gam kisnan maɓɓe. Jikku maɓɓe e feerotiri, e ngu horiiɓe ɓe tokkaayi laawol Allah. Gam non Allah yiɗi nder joonde meɗen enen tokkuɓe Yeesu Almasiihu laatoɗen ɓe jikku booɗngu, gam e laawol meɗen yimɓe anda laawol Allah, yimɓe bo manta Allah, yimɓe bo keɓa kisndam diga hakke maɓɓe. To emi waɗa fii ko halli, sey mi tuuba, mi ɗala halleende am, gam mi waɗa ko Allah yiɗi, gam ɗum teddina Allah, gam joonde am teddina Allah, gam joonde am waɗa ɗum mawnina Allah. To mi waɗi iri nde joonde, Allah no nanay belɗum am, nden o ɗawtanayyam barka.